Hello, Bruce. Two more messages here. First of all, from Augustine, brother of Peter the Rock in Stanley.
Yeah, inakuwaje jamani huko? Asi huko Tanzania tupo tu. Tunaombea kwa Mungu siku moja wote muwe huru. Mrudi Tanzania mkiwa salama kabisa. Mungu awabariki.
And now from the mother of Karim Mohammed, also in Stanley.
Halo wanangu wa Tanzania huko, msio na wasiwasi, mimi mama yenu nipo hapa usiku kucha, naombea dua Mwenyezi Mungu atajalia mtarudi kwetu Tanzania kwa usalama usalimini, msio na wasiwasi.
Okay, thank you. Thanks Bruce, bye bye, God bless.